Mukachazo.
Hoi, nirina story.
Serious?
Story mukachazo.
Asana kipane.
Zscoop.com.
Wana mulubale. Team hasona chipale. Bakangwani ama bloni. Hala you are welcome. Cool story mukachazo party 3. Bezona nga tushimi tunape. Pela. Matabwana lelo tikaliko mulungu watisunga chewele setingo die. Diela. Aze mwine fili mungu angwangwa ni dabgo bani wele lela ine penange. Ngena pa hola musasa mwema ningi. Apa you gotta hustle economy ya pe. Na pena. Oki that ya side nilikona nkanina. Hukumukira kudala nezoina. Chimwela paliponzo seka seka ngaina. Fresh kupopo kana sisi na dying. Ninzi wa magelo, everybody knows monga mbuno. Jiponeze kao yo, monga nika uno. Istrea peni na gona pona tuambiri tulo. Kambiri nezo chezela mumabaku mazulo. As usual hunting, thirsty nigga sita pone na muwaitini. Na mene njavu apa side, aloka bigi. Baya karibo fika, timu wapo mabigi. Round after round, story party story, chichiringi la mulaunji. Moba wambo paka mumutu palas. Nazipeza ni vina na chigelo chili na tattoo. Pachubelo pa kwendo sexy. Thiki thiki heavy heavy baby. That was in Neslong's voice. Manyamvela mumutu yenezo mvela voice. Achi close achi gwiririle. Yeloka small voice achi achi lekelele. Me I don't know what to do. Nili mo dizzy. Futi kugona kawilo. Binzi. Umaziba che influence ya whiskey, hey. I decided to take the risky. No zipo mpatikale loche. After all ni vilaifu che. So ndemu nina jengela cha kelo kuklabu. Sharp sharp no booking akayango kakapu. No wala ila na banzanga nange na chepa boa. Kale wangu nafika boba na zipova. In no time tayambo katana katana. Umaziba che malavu ya usatana satana. Dabwa che vonze ni chita saka na saka. Na mbula panti numbela kwa nunga fishi na tunyama. Ni abwanji. Olo niyo paya paya iliko crafty. Ushe wa magia so dabo pa drafty. It's Buki XA yo sati.
Anyway, nakorewa story nzaga siri za che next day.
Akapondo mumagogo. Genius manager.
Mwana mulubale.
Team hasona chipale. Your boy Clutch.
Story mukachazo.